yĩnga sã n nan taoor sẽn na n tãag na osteoporose tɩgdg dẽ na a gerg willa n ɩɩ doka yɩ ne sẽn mos tɩ mir wẽnna wa tame sã n gerg meed dĩndaag n nana waadem tɩ gɩrao taoor sẽn na teen sẽ a n tɩka ne meg tɩ sara tɩ n tɛgd tɩɩdza a dob yãnga sã n ne sadrsẽ dɔctɛr sidi tuure yɩhãn hôpital poing sagida tas
ye walla tɩ mos tur sẽn na targ n osteoporose n tɩ rɩkem tɩngã sãn a diig maagd niid a fãnaags ne saasa tɩngã sãn tɩ mos taaki yaa tɩ sãamd a doobeen a dɩ tɩ sbb a we am rũmr n dɩr ne dob tasg da sbb agã sãn
kudisma din taoor sẽn na osteoporose wer gitn tɩɩr wãnta tɩ d sã ratã ne yɩag sd dĩinẽ a sãn sik sa wɩɩs d darẽn d tagyĩme tɩ dga d d gi ye sagda tɩ dɔctɛr sidi tuure
a mosen mensiwen wɩɩdgn vitamin d a doobeen ar siwdn tɩn tur sẽnna tɩ mos tur sẽn na y na y rãmbã sẽn dɩgdn wullen tɩ mos taaba me gãsmd a doobeen a hak t sbba we da dĩna tɩ yagd joot yẽn tɩ gɩrao tur sẽn na targ n sɩda
tɩ la a sẽn mos tɩ mir wẽnna wa tay gilaasne n musd be skla tɩ sgal dg y zĩnd yẽndg seegu tɩ n na dgm yɩs tɩ gɛdg lg taoor a tɩrmd asta tɩ gɩrao taoor sẽn na tãn osteoporose sagda
tasye
walla sẽn tag eofrin tur sẽn na teendg gʋʋrl wakd da gu yagdg y zĩnd yẽn gɛgl wak zigrẽen b darg fagdaarane yɩɣa sã nin tags sã nin fo kas yɩkma d kɛgɛɛdg warg nasafa gɛg raajo a silmada naasẽ sẽ
zɩa
sũndum musdi be n seegu aminata kulbali d foode jakti sẽsẽn nesẽn zag n kɩɩta a moos sẽn neena n sɩlɩɩdg yĩ nuusamãn y ket ne sã n tɩ gɩrao tɩ n taoor sẽn na tẽndg nosteoporose sagda taasẽn
ye bara nin ke
ye walla mosẽnga sã nin fo kas yɩkma tɩ mos tɩ me zuɩɩ tɩ na sosẽn hullen falas yɩɣa sã nin la meagdn la da sagdg sik a fel mos ra waad milan sagdɩɩsa tɩ mir wẽnna wa tay a mos a wẽna n maran hak sb tur sẽn na wẽna joot yẽ falas war tɩ doobeed ar tɩ gɩd sagla n wɩɩdg neg saasa
osteoporose war tɩ n sɩ n nan leg toor yɩtẽn n la n sɩf rãngas tɩ d saas maag sagda taasẽn
a mos n sɩfra n wɩɩdg n leg taoor a doobeen a hak sɩrgs n tɩ mudre tɩ huske tɩ kɩrsa tɛɛtɛ tɩ tɩ huske tar dɩsd alwakat n yagdg tɩ fuk a mos a wene a husken yaa dĩna tɩ wɩɩdg sẽmne meagdẽn a sagl ne saasd a n bin nan a huska tɩ a wene dĩna tɩ wɩɩdg sẽmne
kala sɛɛsa tɩ tarendg dɩgdẽn tɩ y sẽmnen d dũniyã wɩɩsa sẽn ne n taaba meagã a smd ar sakɩa da nimand sẽn dɩg leg taoor yetaoor sẽn na dɩ